Jepita machine ibi humbi sinabasha kuyarondora imirimo Yesu yankoreye njewe nayinganyikiwe je uganje wese ndubuhamya nacyo mfite Yesu atamaye ikindiri kinakora atarakorere mbeshimwe rye Jepita machine ibi humbi sinabasha kurondora imirimo Yesu yankoreye n'ukuri nayinganyikiwe je uganje wese ndubuhamya nacyo mfite Yesu atamaye ikindiri kinakora atarakuririmba ishimwe ryawe